na hiyo operation tumeifanya tukiwa pamoja na maofisa wa APS led by Inspector Anampio na machifu wetu. During that operation katika boma ya One Purity Kadhule tumepata pombe mingi ajabu. Tumepata kama kuna factory ya pombe hapa ambayo mnaona hapa nyuma. A total of 705 liters of illicit brew. 700 lita 705 ya pombe haramu ikiwamo muna tumepata 34 jerrycans ama mitugi 34 totaling to 68 liters na changa lita 25. Na hii habari tulipata from villagers wa hapa ambao wametusaidia kupata information, na tuseme kwamba huyu mama ni notorious. Tumejaribu kumtafuta mara mingi, amekuwa akihepa hiyo dragnet, lakini leo tumemwamkia asubuhi na tukapata kama pombe nyingine hata iko jikoni. Yangu ni kuone wale ambao wanaendelesha hii biashara haramu katika hii kijiji cha KKA Tama that serikali iko imara na tutaendelea kufanya operation hapa not only against illicit brew but pia kat banki na madrugs zingine ambazo zinaharibu vijana wetu hapa na gambling machines in this area. Hii area sometimes last year kuna kituo cha polisi kilichomo hapa na kuja kuwa na security mzuri since then, but nataka kuhakikishia wenyeji wa hapa kwamba serikali through the CDF watalihabilitate hiyo kituo na tuweze kuleta maofisa hapa na pia ofisi ya chief itajenga jengo hapa kata dogo ya Nkada, na tunaamini tukifanya yale tutaweza kudhibiti amani katika hii eneo. Tumefanya raid katika boma ya pili katika hiki kijiji cha KKA Tama katika shamba katika boma ya One Mrs. Kangentu ambaye tumekuta kama ametoroka, na katika hili boma tumepata mitungi 15 ya muna bringing the total of the total number of illicit brew netted here to 300 liters of muna na jiko tatu na paleta tatu za kudistill changa and 3 kettles. Kwa hivyo ile pombe tumeweza kufanya crackdown siku ya leo ni a total of 1040 liters of muna and 25 liters of changa and distilling the paletas jikos. So hii kijiji tumepata, tumefanya those two raids and tumepata habari those were the two notorious brewers here.